akanipa nilichomwomba, mashallah raha. Na wala sishiruki kuba tulimenisomba, nala nala la jamani raha. Takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi, pendo liwe madhubuti, wasingie waganga, wapambe fiburushuti, wape chai kwenye jagi, yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele, dia unipige mabusu, ni wachome kweli kweli wenye viherehere, pia wakome aso ausu. Bebe zima feni
pepe,
nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni
pepe,
nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyose
pepe,
nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni
pepe,
nimeleta kipepeo ni pepe. Tuogea fugu fugu, maji ya baridi siyawezi, si unanijua na ugonjwa kutetemeka. Nisugue sugu sugu, ongeza zaidi kunienzi, kunengemua kwa ngonja pita njopeka. Fanya nzidi nkupeni, niwe wapeke yako daima, iwe bigwa mwaluseni, shamba langu lako nalima. Huba tufunge ngengenge, tuwapena viapo karma, ili wakupiga denge, tamupendo asitie sumu. Penzi letu basi kelika bomba la mbele, dia unipige mabusu, ni wachome kweli kweli wenye viherehere, dia wakome aso ausu. Bebe zima feni
pepe,
nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni
pepe,
nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyose
pepe,
nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni
pepe,
nimeleta kipepeo ni pepe.
Napigana jihadi, pendo liwe madhubuti, wasingie waganga.